ekkitinol no gaseta tabol. Isuwa e Yakubu, chalotodum e dumotodum, latanoji no gasetri. Assalamu alaikum mon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jawmu salama giɗɗo komo e fama e dowo dow lawol gongaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be mako ha foroy. Min cerake gartuki amin hande ngam andingo on siriya mon ka lawol gongaku. Nder siriya men ɓawo ha en ekkitino tariha dow layhari Ibrahima. En dari bana noy Allah fondiri Ibrahima be umrugo o yara biyiko Isiyaku dow hosere dayinde e o hokkitiramo bana layhari. En gi Ibrahima ɗowtanake Allah, konde Allah inaninomo diga daygol Isiyaku ummatore hesre tammi wurtago. Ko ɓuri seinugo min ha timmode hala ka'a ɗon no jawmirawo be hoore mum mo'ini ko ɗume fuu, Ibrahima heɓayi hirsugo biyum ngam Allah nder taskara mum botka taskitini jawdiri mbaalu battudi Isiyaku. Mbaalu latinongu lamgu hirsama e ɓiɗɗo Ibrahima hisi. Nder tariha belka ka en dari no jawdiri mbaalu koysundi battudi Isiyaku dow hoosere ɗonno fillo garki dimɗinowo ceniiɗo tammiiɗo jipaago diga asama e maayanɗo dow hoosere man ngam sottugo ruutu Adama fuu. Kanjum kadi annabi Ibrahima mo jam e hinnuye tabiti dow mum ewni hoosere nde adonai yiire bana wiigo jawmirawo taskitinal. Woodi tarihaji goɗɗi darandi Ibrahima nder tawreta, amma en ngala wakkati jangugo ɗi fuu. Hidde ko accen tariha Ibrahima, hidde ko jokken be ka daygol maako, woodi hunde woore nde Allah wi Ibrahima handunde andego. Nyandere goo Allah yeccimo ko tammi tawugo daygol maako. O wi'i, andu fakat daygol ma hoɗan nder lesdi ndingol maray. Ɓe kuwanan yimɓe maari, kamɓe ɓe toyoto ɓe duuɓi temeɗɗe nayi, amma mi hiitoto ummatore nde ɓe kuwanta ɗum. Ɓaawo maajum ɓe ngurtoto be jawdi ɗuundi be bolle ɗe. Allah ɗon no andina daygol Ibrahima tammi wartugo maccuɓe nder lesdi Misra, amma Allah iinani ɓe fahin ɓaawo duuɓi temeɗɗe nayi o rimɗinanɓe digam jeyaagu Misranko'en. Dow ɗo ekkitinolji nayi to Allah muuyi en ndaran bana noye ɗum patɗum hiɓɓiri kalkal bana Allah wiirinoɗum Ibrahima. Nder fasluwol no gaase jowabol en jangan habaru maayde Ibrahima. Bindi ɗon mbi'a, Ibrahima ronni Isiyaku ko o mari fuu. To Ibrahima waɗi duuɓi temere e cappanɗe joweeɗiɗi e joyi nden o soyti, o maayi be ndottaku mbongu, o ndottiijo caftuɗo balɗe, o hawtoyi be kaakaaji maako. Ɓiɓɓe maako Isiyaku e Isma'ilu uwi mo nder lowol Makpela haa ngesa Efruna ɓiijo Har hetiijo haa funaange Mamre. Ibrahima sooduno ngesa man haa heti en. Ton Ibrahima e debbo muɗum Sarratu uwa. Bana ni Ibrahima yottori jawmirawo mo o andi e mo o yiɗi masin. Ndaren ma jonta bana noy timmitinirten e dammitinirten ekkitinol men darangol annabi Ibrahima. Tema dow ƴami ɗiɗi e jawabuji muɗum. Ƴamol aranol woni, ngam ɗume Allah jami Ibrahima dilla lesdi gondi? Jawabu man, ngam Allah taskitino wartirgo Ibrahima ummatore hesre nde dimɗinowo tammi waroygo e mum nder duniyaru. Ƴamol ɗiɗabol woni, ngam ɗume Allah hoccitiri Ibrahima bana gongajo e o jaɓi wondugo be maako foroy? Jawabu man, ngam Ibrahima nuɗɗinino ko Allah wi'i ko nde ɗum laataki koyɗum. Ibrahima hisri be nuɗɗinki nder inaje Allah e na be kuuɗe maako tan. Kanjum jawmirawo wi'i, Ibrahima nuɗɗini Allah, Allah bo limanimo ɗum gongaku, Allah ewnimo sobajo muɗum. Nder fasluwol no gase jowabol ha lata noji, bindi ɗon tokkitina be tariha daygol Ibrahima. Tokkitinen ma kadi jande men nder tawreta ngam ha anden tariha Isiyaku e ɓiɓɓe muɗum siwtuɓe. Bindi ɗon mbi'a, nda habaru Isiyaku bi Ibrahima, nde Isiyaku waɗi duuɓi 40 o te'i Rebeka bi Betuyila aramaajo debbo. Isiyaku tori jawmirawo ngam dalila debbo muɗum ngam o dimaro. Jawmirawo jabani mo, debbo maako Rebeka reedi, ɓikkoy ciwtukoy lukkindiri nder reedu maako. O wi'i, to ɗum laatake ni ngam ɗume ngeedanmi? O yehi ƴamugo jawmirawo. Kanko o wi'imo, ummatoje ɗiɗi ngoni nder reedu ma, le'i ɗiɗi ceedan diga nder teteki ma, leyol gotol ɓuran ngola sembe. Mawnirawo huwanan minyirawo, nde balɗe danyugo maako heewi, nda siwtuɓe nder reedu maako. Arano wurti o boɗeejo haa ɓandu maako fuu bana gaasa alkibbaare. Ɓe ewnimo Isuwa. Ɓaawo maajum derɗiiko wurti junngo maako ɗon jogi teppere Isuwa. Ɓe ewnimo Yakubu. Isiyaku waɗi duuɓi 6 saa'i ɓe danya. To derke'en mawni, Isuwa laati loohoowo baawɗo goɗɗo ladde, amma Yakubu o de'a ɓerndeejo, o jooɗi haa saare. Bana ni ndarduɗen no Isiyaku e Rebeka keɓri siwtuɓe, e ɓe ewni ɓe Isuwa e Yakubu. Ɓe laatino siwtuɓe, amma ɓe feerotirɓe no masin. Nder mawnuki maɓɓe, Isuwa kanum suklanaaki iinaaje ɗe Allah haɓɓino be maama muɗum Ibrahima e baaba muɗum Isiyaku, daarande ummatoore hesre tammiinde wurtaago her maɓɓe. Amma Yakub kam o hakkilani iinaaje Allah. Isuwa laatino mawniraajo, e nden kadi foddenumo neɗɗo o laatotono donowo hooreejo e o wartanno baaba ummatoore mawnde daliila iinaare nde Allah haɓɓi be maama maako Ibrahima e baaba maako Isiyaku. Ngam man hidde ko siwtuɓe ɓe danye, Allah wi'ino daada maɓɓe Rebeka, mawniraawo huwanan minyiraawo. Allah annduɗo garoojum andinino dungayere mawniraajo e daygol ummatoore hesre saalortogal Yakubu, amma na hedi Isuwa. Fotino Yakub reena ɗume fuu diga Allah, e o acca ko ɗume fuu haa juuɗe marɗo baawɗe hokkugo mo ndongu be wakkati mum. Amma Yakubu reenaayi Allah. En tokkitino jangde men jonta ngam haa ndaaren ɗume Yakubu waɗi haa o hoocita ndongu Isuwa derɗiiko mawniraajo. Bindi ɗon mbiya, nyannde go Yakubu defi nyaamdu, Isuwa warti ladde o comɗo. Isuwa wi'i Yakub, accumi nyaama boɗeejum ɗum to, ngam mi tampuɗo, ngam maajum o ewna Edom. Yakubu jaabi, sooram darje afaaku ma tawon. Isuwa wi'i, nda mi ɓadake maayugo, ɗume afaaku am nafatan mi? Yakubu wi'i, hunanam tawon. O hunanimo, o soorani Yakubu darja afaaku maako. Yakubu hokki Isuwa tamseere e irin nyebbe defaaɗe. O nyaami, o yari, nden o ummi, o dilli. Bana non Isuwa yawri darja afaaku muɗum. On paamino ko Isuwa waɗina, o sanji ndongu afaaku maako be nyaamdu famardu. Kiime dow goɗɗo diskuɗo marɗo ɓiɓɓe ɗiɗo, goɗɗo o mari gese e calaaje, jawdi e ceede ɗuuɗɗe. Mawniraajo wonete donowo ɓurna jawdi maako. Amma nyalde feere, mawniraajo ifti digam ladde e o laari minyiiko ɗon defa maaroori be liɗɗi kecci haa sera laawol. Mawniraajo wi'ata minyum, mi doli masin, hokkoram maaroori mi nyaama. Amma derɗiiko jaabi, mi hokkataama ndi, amma mi soorete ndi. Mawniraajo ƴami, noy ɗum ƴamatan mi? Derkeejo jaabi, coggu man woni mi hoocita darja afaaku ma. Mawniraawo jaabi, a'a, walaa haala, mi dolɗo haa mi ɓadi maayugo. Ɗume darja afaaku am nafatan mi? Nden kadi mawniraajo hunani minyum be hokkititgo mo ndongu maako fuu. Ɓaawo man mawniraajo jooɗi, nyaami, yari, ummi tokki laawol mum. Noy mbi'anten dow mawniraajo canjuɗo gese, calaaje, jawdi e ceede be nyaamdu famardu jogiindu maaroori e liɗɗi? Hunde woore tan anndeten, o laataakino marɗo hikma kalkal bana mawniraajo jawiiɗo barka baaba mum e jawdi duniya. Nonnon bo Isuwa yawi barkaji Allah e jawdi dumindi. Kuje de Isuwa yawi marino saman uto koburi jawdi dunia fu. Gam ko Isuwa yawi latino jawdi dumindi e dungayere wonu gonder ummatore hesre. Ndegal mudum kisno duniaru tammi urtago. Dume Allah yidi ekitin gwen hande do tariha Isuwa Yakubu. Allah yidi rentin gwen tato koden lawol Isuwa be sanjugo jawdi dumindi be welweloji dunia chalo todi. Nane ko wolde Allah wiyata do hala ka'a. To neddo hebi duniyaru fu amma o majjini yonki mako dume dum nafata mo woda sam wala ko dume ko neddo wawi hokkugo ngam sortugo yonki mudum kakkile ngam ta ko goto modon loro bawo acca mo ere Allah ngam ta ko moy modon halla bana Isuwa ngam Isuwa do utanaki Allah o sori darje afaku mako ngam o heba o nyama nde wore tan. Isuwa hebai naftori mo'ere Allah, ngamo yawi doke Allah, e Allah bodo rentina en bewi ugo, ta toke labi Isuwa, ta njawe barkaji di ndokan mi on. E nonnon e onon bo, ondon gelo barkaji Allah na, Allah yidi on, e o yidi barkidin go on kodudi, amma hani achanun mo jonde arande der ngendam mon. Walde mako lato hunde burnde saman e modon do nyamdu e chede. Den kam on putan famugo dume wonete bindito di don bia. Ko goddo medai yi ugo malla nanugo. Ko goddo medai numugo bo. Kanjum Allah taskiti nani yitbemo. Allah yidi barkidin go en ko fanti. O yidi yafa go hakke jimen pad. Wailitit go berde men kallude. Senu go en e hebbin go en be yide. Seyo salama e holare. Dum don gungu Allah yidi hokkugo bibbe Adama fu amma sey dabbiton gube bernde mon fu on mo yelaki barkaji Allah dumidi be tidal tammaki hebugo di sam bana be birata dum dego on giddo jumri sey munyana nyaki on gidi hebugo barkaji Allah na den kadi sey famon e nuddinon ko Allah ini der wolde murum. On andi ina jemako botte de na latide maude burde famu neddo. On gelibe de na malla on don dabbita kuje duniyaru tan. Wolde Allah don holla en wodi gebe yimbe dido nder duniyaru. Ben yidbe duniyaru e dabbitanbe kuje gonde nder maru. E ben yidbe dumare e dabbitanbe kuje gonde do. An moy latida chaka yimbe be. Nane ko winda nder jabura ha faslu wal aranol. Seyo laatanto goddo mo jabata sawari hallube. Mo tokkata ko lawol marbe hakke. Mo jodata ko chaka janchobe Allah. Amma odon seyoro jangde tawreta jawmirawo. Odon numtaka jemma enange fun. Kanko onandi beleki jubaki bange mayo. Jiman ki bipe mumto sa iman wadi. Hako jimaki njorata. Ko goddo o huwata fu timman jam amma hallube mba ay bananon kambe be nandi be nyande de hendu ruinata ga majum Allah do anbe be kiita marbe hakke ngala pellel der moftorde gonga en gam jawmirawo andi lawol gonga en amma lawol hallube yaran ha halkere enoy be modon bo der lawol ngole gondon der lawol ben se yortobe barkaji Allah na malla on don bana Isuwa chorudo inaje Allah bodde be kuje chalo tore nder duniyaru ndum wolde Allah do rentina endego do irin dumdo bana nder wolde jawmirawo ndeedo to neddo hebi duniyaru fu amma o majjini yonki mako dume dum nafata mo woda sam wala ko dume ko neddo wawi hokkugo ngam sortugo yonki mudum ta chuklane nyamdu wonnotondu amma chuklane nyamdu tabitandu hokkandu ngendam dumidam. Nyamdu ndu dimdino hokkata ondu. Fodde bawde de o hebi ha Allah babirawo. Kakkile ngam ta ko goto modon loro bawo accha mo ere Allah. Ngam ta ko moy modon halla bana Isuwa. Ngam Isuwa do utanaki Allah. O sori darje afaku mako ngam o heba o nyama nde wore tan. Ya sobirabe heditobe. En daroto haddo hande nder siriya men yeeso haa to Allah jaɓi en tokkitinan be taariha annabi Yakubu. To on ngoodi ƴami dow ko ekkitiiɗen hannde, on mbaawi on mbindanamin haa laawol goongaaku BP43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum laawol goongaaku BP43 Marwa Cameroon. Allah barkiɗin on, mbaatane hakkilo dow de'itinki bindi ceniiɗi. Kakkile ngam taa ko gooto mooɗon loro ɓaawo acca mo'ere Allah, ngam taa ko moye mooɗon halla bana Iswa, ngam Iswa ɗowtanaaki Allah, o soori darja afaaku maako ngam o heɓa nyaamdu nde woore tan.